noku fo eleydi ndi enda wala to neddo yiyata hono manaji ɗin joppi joppi ɗi manaji du konna ni eɗi godi basi ko ɗi gaddanto laddeji me e jaye meɗen kañum e cella ɓiɓɓe adamaɓe e hoore muɗum nden ene wajibi laabi mosola majjum ƴeewe lieutenant colonel Aboubacar Ibrahim Labo kawjiɗo fillo laamu ngoni nder galluje nani ko a haali dow majjum
manaji tawateɗi e buuri kile kewɗe de adama sey wuule curki kindu woɗana himɓe de pu fiki gam iki ñawna yaade yeeso curki kin no bonna burnan ladde e jaaye fu kam fu eko tawa nder majjim ko rema fudu waɗata barke hano no andiran
no woodi ni gollirdeji gonɗino darani dur duggol e manaji joppeteɗi endan yeruno GVD Niger laati ɗum kañum wona dartan watta ko tawe hono manaji ɗi endan gollitiram fa woɗi ɗon endan sukaɓe hewɓe no jaano jangguinewe noyi woni no manaji ɗi endan gollitirte
komin gon miɗen gaɗa ɗum no nafa jam aari misali manaji ɗi miɗen wonƴitaɗi min gaɗa pave dal eko gota waɗirte miɗen bonƴitaɗi ɗum min gaɗa kulle ko ɗum nawtorto ɗum durwida tenere on de min bonƴitti manaji ɗi komin gaɗi fuu min connan ɗumno min ɓeyde ceede ɗemin gollirta golle amin ɗeydu no nafa gam iɗe durwida saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gaddanta himɓe
c'est pour fixer mécaniquement les dunes
compost Niger kandu konda no tawa e nder pelle latino woni darani do filla manaji ɗin endan kano woni kamɓe ɓen ɓe jogaki bawɗe ko watto hono ɓe gaɗa gollal ngal ɗum saabi ɓe acciti gollal ngal endan Pauline Adraman ko horejo compost Niger
le plastique dur pour le moment
manaji ɗi meɗen wonƴitaɗi golle ɗeedu no ada wakkati masinaji ɗiɗu gam golle ɗen waɗe min coodi ɗi kanji cikkititta manaji ɗi koɗi tayne den koɗi gaɗirte fuu ɗi gaɗire imin gaɗire ɗi ara janŋirɗe hano alluje en eko nanni titta amma hanne cikkitolgol ɗon men dari
on est juste arrêté
ba ko tawaɗa hooreɓe ɗon gaɗa keddi bawɗe muɗum en fuɗo fi on endan jonno ɓe tawraka bawɗe keƴuɗe sako ɓe keɓa ɓe gaɗa gollal ngal endan no hanniri ena woɗiri